Credo che il capo avvento profeta come me ha fatto ma venire prima e rimarranno qui che avevo a farti e un silenzio vento chi può stare su vento il mio è per le parti ma la qua è vento ma qui se vuoi cambiamo andiamo a vedere Gesù rientra con la vita, con la sua avvenienza. E Gesù è la sua legge qua va. Non si può vedere la sua cuffa. Non si può vedere la sua cuffa. Mi rimando le dieci per i sani. Andiamo a ripetere per giungere le vettate. Con la cosa, con la voce, con gli esseri. Qui mamma Helen, arriva a ripetere per giungere le vettate. Mara mamma, dalla sana scuri, dal piace a uniti, chi è il mattino e la figlia hapa, di giunga le vettate, con l'avuglio, con l'occulta, e con il cibo di Gesù. La mia madre, la figlia hapa leo, con la mia mungo, con la mia mungo, ma chi è la sua la mia mia sema, dove è la mia figlia, la tua lì, qual è? Qual è?
Grazie.
rich. We are wanting. We are wrong for the song of the Lord. We are wanting. What is that? What is that? Beautiful. Whatever you mean, you will try. Whatever you want to do, what can I allow? What is the nation? Whatever you mean, you will try. You will come from me, and you will be the first. You will go away. How? Pass. This is what you want. Patient for the Bible, and you see what I want to say. Whoever I want to be, who am I seeing? Who am I ready? Who am I hoping? Who am I mama? Who am I ready? 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 So my friend was from here. Move my heart. Yes, you want to move my heart. Move my heart. Move my heart. I'm going to go to the family and I'm going to go to the family. Move my heart. I'm going to go to the family. I'm going to go to the family. Where did the proof of God have been for me? But if you see the way of life, the point of life, you are thinking, God is planning, where is the goal? In the beginning of my time, when I was in the past, when I was in the past, when I was in the past, but I said, how, when I was in the past, 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 I don't know. But I can wait for the son of the other side. But I can see the other side. I can't get the other side. There is no other way. There is no other way. When you are going to the other side, I don't want to come from the other side. There is no other way from the other side. And if you can't come back, I will go home. But whatever the meaning is, you can't come here. But whatever the meaning is, you lakini walizuri kati yao kuna watano kumbangu na kuna wakano kukusa. Wala hawa na tuwelewa. Kampe njini ya matari mnawa kukune loja. Kwa hile jito kwa hile jito kwa hile. Kwa hile mungu wa mwakuficha. Mwenye pili na hekima. Mwako haya ya mbibuni. Kutubuku huwa mbibuni. Na kwa mkulio kwa wakano. Kwa hili? Kwa hili? Watu wa kwa hile ya pili. When you are king, you are clear. When you hate my clear, our time is to be. You clear power in my own way. Can this a power I have? Why don't you make it with me? Now, King, whatever you are talking about, you want to make it, whatever you are calling, I want to buy it. From the middle of the world, I wish to wish. What I want to do, I want to make it happen to me. You can think of the common. Wanajua kwamba vyote walivyo navyo si vyao vya Mwenyezi Mungu hata wao wenyewe. Ndio maana hii tunakwambia katika Injili ya Mathayo mlango wa tano aya ya 28 kwamba kuwa makamilifu kama vile Baba yetu aliye mbinguni alivyokuwa. Haikarishi na nini? Haikarishi kwa sababu nini? Hapo na watu, lakini Mwenyezi Mungu ndiye Baba yetu. Wenyewe wamekamilika, hata kidogo, hana chuki, hana mazegenyo, hana majivuno. Yeye yule jana leo na kesho. Wewe na mimi watoto wako. Huyu mama yake yeye. Kila mtu anaongea karibu kwa yeye. Ya. Tulio ni wa kero. Wewe. Hapo na wale kwa sababu ya kuongea kwa mama yake yeye. Yeye ndio kushukuru Mungu. Abariki kazi ya bayo. Huyu mama yake. Hujui utakufa sakata. hujui unatoka kwa gani, japo na yangu ufuate mwongozo ile mabaya mlango wa saba. Yesu anakuambia kwamba si kila mtu ambaye anasema Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu, bali ni yule tu anayetenda mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wewe nami umepewa nafasi ya kutenda mapenzi. Kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza na ile jana, Mwenyezi Mungu anaweka vitu vyote chini ya wanadamu kwamba atawale, kwamba atawale na uongozi. Na hiyo ni Adamu alipokea vitu vyote, lakini hapo angalia ulimwengu wa sasa, si viumbe vinatawaliwa, bali viumbe vinatawala mwanadamu. Mwanadamu amekuwa mfungwa wa viumbe vingine, ya sio adike kukweli wepate kitu. Hali Yesu alipokuwa ni mwanadamu wake kwenye dini, aliwaambia niko hapa, hapa kwa zubiri ya pasa, viatu ya pana, nini ya pana, mkoba ya pana, fedha ya pana, enda kwa kikazi ya kukwili. Na hivyo watuma kakia hili ya matahe, mlango ya kukwili, kwenye nengu ni mwenguni mwote, kwa kukwili kwa kwa kia kukwili. Kwa ni mayo, mlango ya kukwili ya matahe. Ndiye ya matahe, mlango ya kukwili ya matahe, mlango ya kukwili ya matahe, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa watoto wangu, mkawaite kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika. We are trying. Church leaders, we are trying. Kubatiza tumekuelewa, lakini kufundisha ndio tumeshindwa kwa. Kama watu wa Kenya ni wafisadi, kama watu wa Kenya ni waongo, kama watu wa Kenya ni wafisadi, kama watu wa Kenya ni wavivu, kama watu wa Kenya ni wezi, hakuna hiyo. Tumefundishwa na kuna watu gani ambao wamefundishika kuongoza watu kwamba nyakati zake za kisasa jana, watu wawili walikuwa wanazungumza maswali na kuuliza mambo ya duniani. Mimi nikawaambia mimi Biblia isiyo na mtaka wa kopi kopi, lakini nikawaambia kabla sijasoma mimi kijana, kitu ambacho inaongoza mimi kijana, jiulize mwenyewe, mimi yako wito ndio mimi yako, what kind of life do you want to prepare for your grandchild? Basi ask yourself that, what type of life do you want to live for your grandchild? Hata kama ujaoa sawa, lakini ukioa ama kuolewa, what kind of life do you want to live? Bibi yake ni mkoja bibi yake. Na hivyo hata kuwezo kwa kashiri na kwa 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 hivyo. Uhuru wana kwa 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 kwa. Lakini wajuku kwa 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 hivyo kwa hivyo. Sio kuongea kwa bibi yake, kwa kwa hivyo, kwa kwa hivyo, nubili, nizu kwa matani. Nizu kwa hivyo. Haipindi, mimi mchakoa kukoma kama. Haku kukoma kama kumaifamu ya baka, nisiote kuwa kama. Sivito, mwenye uzo. We don't limit you and me in all our positions. We are the Lord today. Ya kito kukumakata kukula kwa. Oh, oh, kwa kawana, wewe umefanya nini, mimi umefanya nini, na kio ya nafasi. Mungu alifanya, nimefanya. Kama nimefanya, na Roho amefanya, kile mabadiliko kwa kumwambia Mungu hapo ndio. Lakini ukianza, mimi sijaanza hapo leo kufanya kwa kitu. Oh, ah. Ah, ndio baba. Sio wakamulisi. Jue, wakamulika kitu mbaba hiyo. If you know you are prepared, you are doing well, you are way above the bed. Come on, work. I'm not saying I don't work in the end of my life. Come on, what you have is not yours. If you can't come, you won't be here, and you're going to work. Maybe you think, why don't I do? Well, I'm going to go ahead with you. Sit down here and you'll get out. Sit down here and out. But what about four hours where you can see? What about four hours a man here at the club? Mungu alipokuwa anakufa, walikuwa wanamtoa kila kitu, wanamzika kwa ajili ya watu. Kumuri ningelipia kuzaliwa, sio? Ningelipia kwa nini? Na siku hizi unaweza kutengeneza kile kilichokuwa na kama hata kwa hiyo leo kama hata kwa hiyo leo nani ni mtu wa programu mkiwanda tangu kwa shilingi sije kwa moja ya kumi leo kwa hapa na hata kwa hiyo na hapo unachokuwa hapo ile ipaki ni education huyu mama wewe kwa nini na kuna sita kwa mama au kwa wazee pengine mzaga kwa bali pengine mzaga kwa njaa mmoja ni kwa kusoma kwa umuya na mama mzee alikuwa hapa kwa baba mimi nataka kufunga kwa shule na mzee alikuwa hapo alipouliza mzee kwa nini unajiunga na mzee alisema baba wewe akaenda kwa Ambele kwa ni yaki hii kwa hivyo nimefana nisita makula mtu anawasha hata ni kutapuka kwa nana hii kwa hivyo nimefana hata akalesha ya nimefana nisita kwa hivyo nana hata kwa hivyo nana ya nilekia hii ya kwa hivyo nana ya kwa hivyo nana mwani hii nama hii No, when I say good morning, that's the thing I don't know about every night. Good morning means we are not really going to write it as fast, quite what you find. But if I take this morning from day knowing that what we are doing, what we are doing is not what was, what is. And I'm not here telling you, we are not here to waste time blaming people and complaining about people. No! I am here for you to say, how far have we gone? Is that what we're running? Agora depois eu vou fazer uma revisão. Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão na uma parte do meu livro, que está na mão do meu livro. Eu me lembro de uma coisa que eu vou fazer. Eu vou fazer uma revisão. Tu bombeane, tu pendane, tu risco a mani, vai que vai ter que vai vir, tu me vou dar um livro. Que é o rádio, por exemplo, da mão.
Yes.
upande wake upande wa kulia wa mbingu na nchi, upande wake hauna nini, hauna nchi. Mungu ni msamaha, watu watakutanaka na watu watakutana na Mungu anaokea nini, inaambia kambi yako atasikia vizuri pamoja.
Mas isso é o livro, eu vou deixar o meu recado. Olhado, eu tenho que ir, eu vou deixar o meu recado.
Ayuda a cumplir la buena parte de la verdad. Maestro, ¿qué le hace más encargado a un padre que se vaya? ¿Cuándo no se puede ir a la calle a bajar? ¿Cuándo no se puede ir a la calle a bajar? ¿Cuándo no se puede ir a la calle a bajar? ¡Ah, vamos a la calle a bajar! The Lord, the blessed, the great one, seeking especially providing education for young people and outside. The Lord, the blessed, our children, our family, and God, the blessed of us, to be responsible and accountable for the time, the talent, and resources God has given to the hearts. God bless you.
Sisi tupo kwa sababu umehani kuwepo. Tunachukuru kwa
Tunashukuru kwa zawadi ya Yesu kwa tunapongeza. Ni wewe uliyemuumba, ni wewe uliyempatia familia, ni wewe uliyempatia watoto. Ni wewe umemwita hata tena matarajio yetu. Kazi yako ina faida tofauti na sisi. Kazi yako ina lawama. Tunakuomba tu kwa unyenyekevu. Baba Mwenyezi Mungu, upokee mtumishi wako katika ufalme wako mbinguni, inahesabiwa kama utakatifu wako, mkono wako wa kuume. Na mzee wake na watoto ambao wameacha nyuma, Mwenyezi Mungu wabariki, waongoze, walinde, wapatie amani na utulivu katika familia yao. Ni Bwana nakuomba.
Prayer for the parents, Father, I bless the parents in this church before you, so that they may be able to provide for their families and everyone else under their care.
Lord,
gracious
us.
Almighty God, we thank you for the gift of life. We thank you for what you are in our life. We thank you for giving us strength to come and attend the mass for the late Jane Ellen White. Ellen, Lord Jesus Christ, as you are here, we are mourning because she has gone, Lord. Help us to mourn according to your will, especially the family I put unto thy people hand, Lord, that they may mourn according to your will, that they may know that she has gone to make them rooms in heaven, that they will get her there and rejoice everlasting life, Almighty Father. And for the same parish group, small community group, that you are going to help them, Lord, to defeat the enemy, Lord, to remain as the example, as she was an example, as she was the light of the world, Lord, that they may do what she did in the community, Lord, that they may do your will according to your name. Lord, hear us.
Lord, hear us.
Tusali Bwana ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea watoto wake. Ee Bwana nakuomba. Ee Mungu, Mungu wetu na mkombozi wa ulimwengu wote, tujalie roho za marehemu umma ondoleo ya dhambi zote zao zote, kwa mwombezi wapate kusamaha waliotumwalia tumaini daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Amina.